It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Yeah. Conscience. So much it.
Yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a problem. Tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird that drop down a tall. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, it's up on me. Hey, you suck me so tight, it a grab me. Hey,
anything me say, you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Mingi na nyagoro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone prop. Alafo kiwa batu na dongo.
Yo, so then you jar on the place. Yeah. Conscience. So mashy.
Yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick on me, back it up on me. Hey, I suck me so tight, it a grab me. Hey,
anything me say, you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Mingi na nyagoro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone prop. Alafo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, pale down, kudundosa.
Venye wejibeba, nga miudai, miudai. Miupenda na penda chako. Venye wecheza, nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Figure fire, yani dangerous, miudai.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want an rap for Christmas.
Wanna drinks na madem. I want to na slide to kwa madem. Took it after my rich kwa magem. Tuna wewe uko game, yeah. Niko game inde. Nina pega poster inde. Misi kama ethics, it a change position. But pardon ako bang. Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on. Sini gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want an rap for Christmas.
Mini mugenge na pita gana zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifika mabisi zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh, yes.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Hey, Abrex. I'm here, say, DJ Litmus. Yeah, strike it like a match. More fire, yes, yes.
Mini mugenge na pitaga na zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifika mabisi zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh, yes, baby nimesete.
Sete, napendaga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate.
Pate, boss, eh, mazo sinitoke. Kuna toast, anataka tu niende kwake. Maso sema kebab, ya ndio mkate. Eh, boss, wacha mpiga mate.
You got that denda. She can really get a good one. You got that denda. She can give you a good one. You got that denda. She can really get a good one. You got that denda. She can give you a good one.
Whatever. Is out, what's really crackin' like it? Hey, she's not tender, I can even mean me. Cause she can get it, shorty knows I ain't playing. Cause she's the reason I'm all the fish.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know how you every girl want to unwrap for Christmas.
Nazifanya ni medos, tumbe nongeza gados. Asubuhi ikipika na rudi tu pale pale tu.
Za makibenje nina kitu kwenye boxer takonje kuna kale kabaruta pia kako nje unakaweka gaza na kibondo wakanafanya miwaga na wakusanya wananitaka buganya na badilika kaka milioni tubonge nasema tubonge acha nigonge wanasema nina bo wanasema sina do check it after every show na wakombesha gado na mafanzu wanasema buga umeuwa show ama fala kuna kidu wanaweza ganisho niko viti jo niko viti kido wanacheza ligi ndogo minacheza ligi so mina pena dile vitu digi tena viki so so
ni yule kijana mbaya zaidi mistari gaidi nararua hizi tracks ile mbaya zaidi
Sipenda kitu kabia na kukia doko fuko na dani mekwibia Mashua mi upiga kwa mamita Na bado nyi wasemu na pewa gama mia Akigabu mia don't do this Sawa basu sini judge mia. Changi yangi mamzinga Mi ukambash na mademu anaringa mia. Mia don't do my ratchet Mia don't do my sachet Sino kitu pambao Tunapija na yeye Tunafuka na yeye Mia don't waste time mia.
Don't know what you want from me you want from me yeah. Don't know unataka ne baby unataka ne yeah. Don't know what you want from me baby what you want from me yeah. Don't know unataka ne baby unataka ne
mia sipenda kitu mamia kwa game na wapiga mia mtuma na mia mia I'm the king of them ya kumuliza hata kushonia mia na muslim by tale na kadem kana nikimbiza mio kamkale mia
present for DJ Litmus. I don't know how you every girl want to unwrap for Christmas.
wazimbu na jida. Na unajua ingoma imekuna. Akufa juu, akufa juu. Kila mtu wapandani kufa juu. Wewe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Nimekam kwenye bez na kabra new moon. Dancehall, dancehall, netwa kufa juu. Nimekam kwenye bez na kabra new moon. Dancehall, dancehall, netwa kufa juu. Bend your knee, bend your shoulder. Left the teeth, now in your order. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufa juu, akufa juu. Akila mtu wapandani kufa juu. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua yengo imekuna. Akufa juu, akufa juu. Akila mtu wapandani kufa juu. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua yengo imekuna.
Everywhere I go, everywhere I go. Yanzi e buru buru hamza inako. Asla na saka mkwanja sinado. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my cold, feeling the thrill deep down in my core. Keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Audrey wanna miss no limbs, chana hardcore.
These streets we bang it. Give them another get on them. Stim stim they bang it. Give them another get on them. Boom boom, these streets we bang it. Give them another get on them. Boom boom, stim stim they bang it. Give them another get on them. Stim 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 they bang it. Stim 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 they bang it.
Who you damn do ni poco, ni poco. Who you damn do ni poco, poco. Who you damn mama soco, soco. Who you damn do ni poco, poco. Who you damn do ni poco, poco. Ako biz, ako soco, ako soco. Mi umcheki tu kwa lojo, kwenye lojo. Na napenda tu masonko, masonko. Na nakaka loco, loco. Na mina die international, nasho. Ni kule hata kana macho, macho. Na hii beat siya pacho, pacho. Chapa kitu toka jasho. Jasho tuwa mbio kama kanjo, kanjo. Nararua kama Rambo, Rambo. Na mindo nyundo kaa guambo, guambo. Uyo dem ni mpoko, mpoko. Uyo dem ni mpoko, mpoko. Tako fine, nako so hot, so hot. Uyo dem ni mpoko, mpoko. Uyo dem tu ni poko, poko. Uyo dem tu ni poko, poko. Uyo dem mako soko, soko. Uyo dem tu ni poko, poko. Uyo dem tu ni poko.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Guy, 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 guy
Hey, I went to represent for DJ Lickman. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
DJ Lickman.
Setting a leash na yo kit. Unanukia poa kweni umejipaka nini? Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze mimi siwezi kosa kiki. Dem anaringa baadaye anapigwa meti. Cheki mabichwa kuseti lazima. Skimbi akidai dick mimi nazamisha. Madredi kwa kichwa makali lazima. Kabisika kikam through lolota meza. Niko kitu mimi niko kutu. Juku zikisha land rosha hiyo rungu. Niko kitu mimi niko kutu. Juku zikisha land rosha hiyo
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Nishalewa niko hoi mai. Nataka su Samta Mafia. Oh baby mai. Tingari ngari. Nishalewa niko hoi mai. Nataka su Tam tam. Laini ya utu. Give me that. Give me thing, give me thing. Oh baby, mikoko mateka. Yani zezeta, lako begi. Unavyoni beba. Yani zezeta. Yani zezeta. We mtoto, menteka. We mtoto, nanweka roji. We mtoto, nanteka. We mtoto, nanweka roji. We mtoto, nanteka. Bentoto, menwe karoju. Bentoto, menteka. Bentoto, menwe karoju. Shakara, rum chaka cha. Shakara, hey. Shakara, rum chaka cha. Shakara,
my pretty girl.
Shakara, rum chaka cha. Shakara, hey. Shakara, rum chaka cha. Shakara.
Nikimona mtoto, natamani ni mvisha pete. Natuzae katoto, katuti kako simpo, simpo. Shavu nai nai dimpo, usiseme kwa majiko, tiko. Nimenasa kurimbo, katoto kako simpo, simpo. Shavu nai nai dimpo, usiseme kwa majiko, tiko.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Oya, 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 oya. Eh, Fadhil, jiki kwa tatelesha hiyo ngoma chini. Eh, sasawa. Eh, mi uneza nitakatele, omu uneza nitakwa.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Kwa sapana, riko gang, tumekuja kuchatisha, tumekuja kuapeleka na rieng. Kabisa. Kabisa.
Watu wa kare ubangi ndio mekari hiyo bangi Nipeleke na riang manjege wa sinilandi Hakuna nare, washashash na radi venye miudi Nyatua kwa lidhani hii ni pongi ya Kaze, akaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa base Konyagi draju kasi do hatu chase Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace Ukichekia kina linda Doba zade makufu Sako ni hitilafu So stretch izo mapaja tuka Hitilafu sako ina di area representing Tume chill kwenye base tuna set it Tuya tingini ya manini ni kumedi
Ndokini ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadiche hakuna kuchoka Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski
Mbogini ya kimonyoski So original ha wengine wana copy Kama unangori piga picha na uposti Na kama huna form si uka mtu kuhosti Hii ni mbogi ya motaratara Mbogi ina form hapa hakuna mandrama Tumechili kwenye base na akina Sara Kina Liz, kina Brenda na kina Laura Oya, katelo, aimanshi kalejo Sijaitisha already ya shato wa leso Sija mvuruga na asha anza kunego Mbogi ni ya kimonyoski Hitilafu sako ina the area representing Tumechili kwenye base tunaseti Tia tinini ya manini ni kumedi
Mbogi ni ya kimonyoski
Oya, oya
Ojungulo family
Safisha chakuchachisha Cheza chini buda unakatsia Safisha chakuchachisha Unachoma unaban una ee Unachachicha chicha 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 Chachicha chicha 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 Unaharibu unachachisha Na kuita form unaniaibisha Mamanzi umekam nao sura zinatisha Ni magazla wanachachisha Zao hazishiki manze tei inaisha Hey yo roba ebu juwitisha Juwa tu wameti hiyo form imejipa Hey yo DJ pull up select Ama odi wana dance wanatoa hadi shots Ama manzi wana dance wanatoa underbounce Unachuma wana ban wanachachisha Wale social media tu ni mapicha Snapchat install tu ni mafilter Hizo pics na mafoto wana edit wana crop Zijui photo grid light room photoshop Hiyo pink titi drop wana dance tuna shot Simu safisha chakuchachisha Cheza chini muda unakatsia Safisha chakuchachisha Unachoma unaban una Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Form ya maodi na pia mayo Wakilalisha magula ni wo Base ni vela na game ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia tuwe wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama
Dance, dance, na baby ukichoka Wacha niko direct, ukikata kakota Sai tunasele, mashida ni kutoa Kusha juju, mini takakota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief kif tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidance ni matembe juu Na manyonyozi kwa sete za kigwava tu Ni barenga, kikam ni ma 6 inch juu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja fida Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwese dakar Wananitaras kwa sababu mihuban Ukiwasha dust, tunasetika pedi Ukinipa bang, tutakula rumba ham Na cheddar ziki kam, itabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitakuna Kajaba kakishika tuwa nguo, wacha hizo
Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe
Sekelele, shika sinyali, lalolo bila kelele Kalingaling is a hitman team Uchwa kubao, tunaliko
online. Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to honor after Christmas.
Kana haga unawai wai waroro wenye tako wana dai dai vipi safi mangwai tuko hai hai nimore cheki vile pungi mesimama niko bridge niko on samahani mbichwa kibao tokea jokizani ziwake sana tu dare hama fainti zikishika unawai mshikaji ndani ndani kwa ndai ni mamanzi meditation marinating information cheki vile wanambao kia tumbati mafdemu wanawai mkondikaki. Wana vitu zinasonga maskani tingi tingi cheki sienda fiti fiti bigi bigi wana bam bigi bigi
ato suju mi akumusha kikichi.
1, 2, get a taco 3, 4, a big taco.
Nasioni concept upo si stress. Kama really kisha fancy unipen. Naturally give a last money spend. Hata kani meet a Mr. Bagin. Nasioni concept upo si stress. Kama really kisha fancy unipen. Naturally give a last money spend. Hata kani meet a Mr. Bagin. Game basi pale Instagram bae. Bena penda sani zoma pale Instagram bae. Bena penda sani zoma yani pale Instagram bae. Ben apenda sani zoma yani pale Instagram bae. Ben apenda sani zoma
namukia niko insta tupa na kusuka nuna dinda ringa vile tipo na tatisha twitter pana dani ndalalisha tuma ona uyu ako danzo amebeba ona uyu ako japa na mabella ona uyu kiunginyo na wakemba mfike kino kwanza tuti dada kansa
niko sa tupo si stress. Kama ready kisha basi unipen. Naturally be for last money spend. Hata kani meet a Mr. Bagin. Yeah, nasio ni cause I'm super si stress. Kama ready kisha basi unipen. Naturally be for last money spend. Hata kani meet a Mr. Bagin. Yeah, basi pale Instagram bae. Ben apenda sani zoma.
Uwe mina supply kama mbo.
Pale Instagram bae. Ben apenda sani zoma.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Man, if you can touch that a scandal, fly like a mongrel. Why you let me attack any angle?
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Me not soft like a mongle. Why you let me attack any angle? Me can't done fast, me no candle. Man, if me can't touch, that a scandal.
Action time, enemy a control. International peace that me handle. Rhyme from the beat, that a me a juggle.
Bad man want keep down me asshole. Me tell them fi try if they got them muscle. Me want move from me mansion to a castle. Grind after grind, me care a gamble. Care did it done, put up on the title. Y'all if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah, if you support your man.
Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man.
She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wana guaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wana guaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
I'ma give you all my attention.
college, some person comes and calls me. Them wa kichinjio. Them wa kichinjio.
They drop and it is. Wakali wao here this. Kang kang. Kang kang. Eh. Faki go ashanda this.
Wakichinjio, wakimalizia. Anade nikimteka ntamfulizia. Tukienda kwenye beda tanipandisia. Nikitema anajua ye nikitemeo. Jo kichinjio ni kichinjio. Cheza chini fungua duka na uililie. Mtakupa all night tukikam kwenye kichinjio.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Demwa kichinjio.
Sare jongeus bwana taniua. Akidai rungu bwana tanijua. Nim hot kuna vile ntaungua. Na maziwa jo Mr. Pumua. Kuna jeve na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko riang na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kani chule kule John Shamkemba. Lenga sura mita pidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na machempa. Na mastingo zile ngori sieta hepa. Chocho round 3 akateseka. Piga dry chesa uliweka. Zima bad now giza iko beta. Kunda homes utapigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Shari peleke na ring. Peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanya peleke na ring. Kukukukifika basa peleke na ring.
Taitasu onebe. Game shaga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijada. Kilo sika zipa.
With that. Bola 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 bola. Shady
Calzeria. It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Game haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada.
Cheki rada, cheki rada. Ni lines nimeshika, mistari natapika. Subua subua ebo shika iyo speaker. Hakuna mabarojo ni marika. Nile nimeshika misi DJ Arika. Ziki to form dem akivuta shisha. Amen, imebaki kutachisha. Shika kiti chora sabato wa form. Haga zimeiva ziko red hot. Wamekuja na mini, wengine mabikini. Mafisi tukurada kwa ni form iko nini? Kwa ni form iko nini? Mida player wa FC Koto. Nalita beef kwa kaali na auto. Famisha, famisha moto. Indi manisha kuhanyo.
Famisha zipa. Na washika utadhani mini keeper. Na tafuna utadhani ni miwa. Nimetoka suimo brown kwa magic. Denge wangu Houston na wanda ameiva. Akwa safe kuna haja ya mpira. Tunatomea bushi, burning bush. Anawai niko nyuma kazi ni kupush. Famisha zipa. Famisha, famisha, famisha zipa. Famisha, famisha, famisha zipa. Famisha, famisha, famisha zipa. Famisha jipa. 107 pesu radio nita. Fight vebe base kana nyita. Alafu nende ama Daniel Kasita. Pedi wango ni kwa pesha nikisota. B, ananiness nikiboeka. Jezi yangu ni booster mya vita. Jezi yangu changa mkata mya dupa. Famisha jipa. Famisha, famisha, famisha jipa. Famisha, famisha, famisha jipa.
Wabibisha kukoba, majimu wa shakindoma. Fomu shikijoko na shukisha tamu. Kuta tamu, atini tamu tamu. Kije wa bebe, sikeza kani hudie repeat. Wabibisha kukoba, majimu wa shakindoma. Mbama ikijoko na shukisha tamu. Kuta tamu, atini tamu tamu. Kario bangi kwa bebe, ngayoni kwa bebe. Kandora kwa bebe, kibera kwa bebe. Umoja kwa bebe, madari kwa bebe. Islanda kwa bebe.
changani ata bonga ponyo na wabeba hama bebe wabebe ni kama lodo.
Toto kibilia wembe, mbe mbaka jembe, lima nyau eka sembe, adiaga nuko matembe, mpe mjulu benz, adia kubalishe bedenz, kuma bita kutajenz, ama joni kajenz.
Kito manganyo zikibuda zina chafo tumaruli, toka darodi madhare, tukibera kwa makoto.
Yonda zake zimeshika, mechapa chapa na njoki, hapo kando ni kasoda, kapele, sweta na kote.
Kito wabebe, ikiezaka nirudia repeat, wabebe shake cover, mademo na bendova. Mama ikidropa na shukisha tamu, enkuta tamu, atini tamu tamu. Kije wabebe, ikizaka nirudia repeat, wabebe shake cover, mademo na bendova. Mama ikidropa na shukisha tamu, enkuta tamu, atini tamu tamu.
Kedorai, wabebe, korokoto, wabebe, uruma, wabebe, jerry, wabebe, oriatu, wabebe, 111, wabebe, gangemu, wabebe, wabebe.
Every time me a dig it, like it's him. Oh, Asha Buddha chesa na nari ati.
Hey, I went to represent for DJ Litmus. You don't know you, every girl want to unwrap for Christmas.
Buddha chesa na nari, make it seem much. Buddha chesa na nari, yati. Buddha chesa na nari, make it seem much. Buddha chesa na nari, yati. Buddha chesa na nari.
Shika jamba, shika mtoto, tiki papilas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza, shike onanga yoni double dance. Mami, kutika unarada kuna kutukon. Gyoka niku bang, ah, gyoka niku bang. Gyoka niku bang, ah, gyoka niku bang.
New position, new position. New position, girl, a new position. New position, new position. New position, girl, a new position.